Everybody now, now. Sure.
Sana, ana nini shaka mana, usini
makazi.
Kill me in the Lord, if I'm your sin. Kill me in the nimele nafanikiwa usiku wa tacha anani nishakwa mana useni sumbure bana Yesu ni mkoni bana Jo akufanyo mana give him glory.